ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubengelele ngomkele futhi engosini e-fresh ngengusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamet we-Christian Networks. Ukuhlangana nabantu abasha empilweni nokuthola abangane abasha akulula kulezi insuku. Impilo seyiphenduke yamatasa kakhulu futhi engaqondakala ngakolunye uhlangothi kwabaningi. Yebo, sithola ukuthi banomzwangedwa, bazibeke bodwana le eceleni. Kuyamangaza ukuthi ama-app akhuluma ngezothando asegcwele ayanyitheka ngabalandeli abangaphezu kwama-billion futhi abanikazi bawo benza indodla zemali ngala ma-platform. Kungani? Isizathu ingoba abantu abasha kakhulukazi sekugcine sekunzima kubo ukuxoxa nomuntu ophilayo babe namaxhama okuxhumana. Kunalokho bonke abantu nomakhane bakhe ubathola kuphi? Online, konke nje ukuthola khona. Mhlawumbe ngoba kulezi insuku iningi labo lisebenzisa impilo yalo eningi ikhanda lithe shi kwi-cellphone linganyakazi noma ngasiphike isizathu bekwenza lokho. Kuyamangaza ngoba nasebandleni esikhundleni sokuba neyikhadi zokuxoxa nabazalwane ubuso nobuso, kunalokho bonke abantu umzana akhuluma nabo ngaba online kuphela, ngisho bengekho kude phesheya kolwandle. Inkinga ngalokho ukuthi soze wazi ukuthi yini ozoyithola. Inkinga ngobungane obu-online ngokuthi ugcina usungumngane nomuntu mhlawumbe inkambiso yakho eqhele ngamalengiso kweyakhe. Lokho kungengebe online kuphela kodwa nasempilweni uqobo kuyenzeka. Ukugcina kunemphumela ehlasimulisayo. Ngakho nanti izwi lesexwayiso. Eyokuqala kaJohn 3 verse 7. Bantwanyana, maningadukiswa muntu owenza ukulunga olungile njengoba yena elungile. Umshumayeli weminyaka yama 1700 uThomas Brooks wake wathi, mababe ngabangani bakhe abakhulu labo abenza uKristu waba ngumngani wabo omkhulu. Ngamanye amazwi, bakhethe kahle abangani bakho. Khetha labo abagcwele uKristu ukuze niphilisane kahle. Bantwanyana, maningadukiswa muntu.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.